you go be my boo. Kuwa maisha ni mwangu tu, unamaanisha vingi ujui tu. Na something that you don't know, mada kwa nawe mekwara tu. I feel it crazy, unavoni jari na ila za upatu. What I can do for you baby, now you make my life will be less stress. Acha shida zako nizi baby, the way you love me baby, let me confess. What I can do for you baby, now you make my life will be less stress. Acha shida zako nizi baby, the way you love me baby, let me confess. Please nataka nishe nawe mapenzi yangu na ujana. Nataka tufike kule wasiko dhani nawezekana. Mi nataka nishe nawe mapenzi yangu na ujana. Nataka tufike kule wasiko dhani nawezekana. My baby my ginger, wazi umeumbwa kwa ajili yangu mimi. I never first in danger since I met you, mwangu maisha ni. My baby have force manager mpaka kwa utosi. Chochote kwako yes, anything you want itatapambana. What I can do for you baby, now you make my life will be less stress. Acha shida zako nizi baby, the way you love me baby, let me confess. What I can do for you baby, now you make my life will be less stress. Acha shida zako nizi baby, the way you love me baby, let me confess. Inataka nishe nawe mapenzi yangu na ujana. Nataka tufike kule wasiko dhani nawezekana. Mi nataka nishe nawe mapenzi yangu na ujana. Nataka tufike kule wasiko dhani.